unajua man
wanatanga jikoni
na haki baby si unafiga umenikunywa kama sida aituka pili ni biza na take away chipo na pizza hapa Kanero ni machingri ndo tupate pesa ya Gilbis na kila Friday tumetrindris na watoto na bonga English niko kwa rode mina cruise my Subaru nina wasupa na vijana barubaru niko moshi chicho nyanya juu ya nyaru shooting boxe nikipata na nazaru na kwanza leo staki stress za exams relationship staki stress ya my girl sikuna pesa niliboro sinijibambe choki doko na kwanza leo staki stress za exams relationship staki stress ya my girl up sikuna pesa niliboro sinijibambe choki doko
Namwaga pombe
kwenye glass nimelewa mpaka naona mbili mbili nimesema waiter leta mbili mbili social media niko online na chat kumbe please ndio nickname ya cat na matai ziko fly kama bat
chicken video king of the south
siwezi fanya joe upuziji ya clout kaumbusa kwa file mina slide tunateleza kama randa na exams tunapita kama randa inbox tunabonga juu ya paja pedi wanabanja juu ya ganja wifi iko weak nina fiber na kali stories za siasa hazifiber na kwanza leo staki stress za exams relationship staki stress ya my girl sikuna pesa niliboro sinijibambe choki dogo na kwanza leo staki stress za exams relationship staki stress ya my girl sikuna pesa niliboro sinijibambe choki dogo
Namwaga pombe.